Oya mchizi, mbona mibuku, kwani za wapi?
Naenda zangu chachi bana, siwajua, I'm saved, eh?
Ati I'm saved, na we ndo elko unaniokoa na rosto. Msonga mbele kwanza ncheke.
Sean is a record.
Yeah, Blood and Fire, COGZ, introducing Gaza.
Hapo mwanzo nilikuwa kwa confusion, hivi sasa ninakuja kwa confession. Minataka hiyo ya correlation, Bwana. Hapo mwanzo nilikuwa kwa confusion, hivi sasa nimekuja kwa confession. Minataka hiyo ya correlation, Bwana. Even if they give me cheers, I wanna take it easy and tell them cheers. Cause umenifuta matias, I don't even think about their peers. Now I've got the ability to sing that you are my Jehovah Nisi. You are the Lord of mercy.
Oh, oh mama.
Hapo mwanzo nilikuwa kwa confusion, hivi sasa ninakuja kwa confession. Minataka hiyo ya correlation, Bwana. Hapo mwanzo nilikuwa kwa confusion, hivi sasa nimekuja kwa confession. Minataka hiyo ya correlation, Bwana.
Every day I kneel down and I pray, please go show me the way. Young Hazard are always the same, there is no one gonna block on my way. You prove that you are the one, that's why I am on your line. With you my life will be fine, we'll be fine, eh 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 ah.
Hapo mwanzo nilikuwa kwa confusion, hivi sasa ninakuja kwa confession. Minataka hiyo ya correlation, Bwana. Hapo mwanzo nilikuwa kwa confusion, hivi sasa nimekuja kwa confession. Minataka hiyo ya correlation, Bwana.
I know I'm a sinner, spectra jala kojina. I came to cause what the winner. Nimechoka kuwa loser. Bampa tu bampa with you son of ja. Ini sipiricho na juwa nimejaja. Tugu mesia ya minaja. I know without you nitalia narana.
Hapo mwanzo nilikuwa kwa confusion, hivi sasa ninakuja kwa confession. Minataka hiyo ya correlation, Bwana. Hapo mwanzo nilikuwa kwa confusion, hivi sasa nimekuja kwa confession. Minataka hiyo ya correlation, Bwana. Hapo mwanzo nilikuwa kwa confusion, minataka hiyo ya correlation. Hapo mwanzo nilikuwa kwa confusion, minataka hiyo ya correlation.